abu hurayra ne yonent bi dane won bepp mbir mu am solo buñ ko tambiwul sant yalla day daldi ñak barke ba barke ba day manki barke ba du mat niñu tamo rek tambale turu yalla non lañu tamo batay tambale sant yalla mo tax lu bari ngay gis khutba yi tambale sant yalla alhamdulillah nangam baluko nuru